studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Kemisar sapotet lewru juillet hitane 2017 jena yomde soki do studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du mor way galo sekrabon compétiteur wiide wattu jono no lefol G5 sa hengel soldat 50 watte tombe no be kani wallirede kabaru jawlele kanko Emmanuel Macron yotto yo don horeje leedi Allemagne docteur Angela Merkel e mo Donald Trump mo leedi États-Unis de ngonde wadde kawtal mabbe le lamorde leedi France di on jotto wobbe ko litti wiide fa Europe heba jotto denaagu mate ton wajum sinabe jewto hono lefol sa hengel wori le majjudo ho litti wiide horeje leedi France ndi on way hemtude hakkillaaji don horeje leedi États-Unis kanyamo Allemagne kabaro wayl tagol nuygal sariya galle leedi ndi avocat goto mo leedi France neddirte Marcel Sekal di gonnodo wakkati de tal kurundu fewonte leedi meede ndi ho litti wiide wattu jono lamar han darade darne mudum Malifa biram wattu jono kaki kandi jewtade hono kabaru kasaraji kammo gori le lefol mayo rane o go dido hejoji dum won pabi dodi fedde ONG de noddete weltande international kanya pabotobe leedi ndi di won non sembe kabaruji dum jogini on do bete hande bi bismillah modon e hedade ko president France no dirtet Emmanuel Macron kanye mo leedi Allemagne no dirtet Angela Merkel e mo leedi États-Unis no dirtet Donald Trump be gondi wadde kawtal mabbe to France to wattu jono faabe jewto yalla hono lefol G5 sa hengul hani wallirede buudi wattu jono Paris holli tiwdan yoyu gikke mudon do leedi ele godde de Mohamedou Samaseku
holitama vidde aniya kanko horajo leedi France Emmanuel Macron yurentinde goldibe makko be le ballaji projet yirwere leede gonde der G5 Sahel kabar am saddaji gubal dental solasabe G5 Sahel odun halete ngaldo gubal haboto ngal jaadin kobe milliarduji tembe didi e milliarduji chapande jiddi e milliarduji nay won ko ngaldo gubal dental ujnaji jonjim bele hasindini yido am saddaji ana wodi rentinede bari kay ana fofi jikke mudun do balla buri fuf leedi Amerika tawane be do kulta William Kumun en odo anniya habgul terrorisia ko dun wonko Emmanuel Macron e Donald Trump ngadata totundral hakilaji do mudun kikida ko o to Elysee ton so bangal sahel gel kay be do kanan ke dudon be kuliti wide be dentan jewde hono fufu be burata fabaade de do leede juide der kawtal hakunde leede France e Allemagne kangal wadel handingal Macron haani ndartude kanan ke leede Allemagne Angela Merkel yottino fabaade leede sahel de
honjoto wobbe kolitiide ko Emmanuel Macron wondi en dartude wattu joni o ko sabite o fami wiide fa leedel Europe de keba jotto sinna dum won wayde denaago kon le lefol sa hengol ko du timmaton kanko noddete Alexi Kalambirio yo balli fitor dum journée le leedi meede de holli tiwidi dum won Emmanuel Macron way hemtude hakkillaaji lamido leedi États-Unis di kanye lamido leedi Allemagne di kede ko mo sifido hen do faccitaango Mohamedou Samaseku
le terrorisme amène de fait
ala haliji didi ngoni ko terrorisme yakku sabinta yama sabital kaku yonukuji di golleji mudi mbawata ki dawrade tawene tubaku be nakasindini yaltude e yade der nukuji mbaw hinade golleji mudi bangi goddo dun terrorisme yakku o na sabina nyungitingul tubaku be dun burata yidude e torraji ngul nyungitingul denomini milabe pami wide do mabbe o do kabar sakitoito ka chadele mabbe hakika yo hono faminde yimbele mabbe wide wana kal Moussa do yukko hema be ngadan tatafun fadde amen minen leede Allemagne e France ngoni ardibe kala ko woni kabaru Union Européenne hakkilo am kananke leede Allemagne di wadan bodde makko yalla pati honorojo makko mo leede France mette
Sekrab so ngabbi do bemal ame ande ngal o rombay ne triton mijoju modon no noddimni do di don numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo didi wakande nuygal sariyangal ewtele leedi meddendi yimbele hewbe kanyi engar su ewtingal avocat goto mo leedi France no dirte dum Marcel Sekal di holitan wede kanko hor makko wonno dido golleji andan ono bomako wori sanne mitite dum wede kanko wonno dum won avocat yimbele be sara muden keddi kasara ganno leedi haramaini ndi le majjo wi o do sari mo bami wattu jono lamo kanyo ta ha darade darne mudo kede ko mo sifido hen do faccitango Mohamedou Samaseku
le projet de réforme constitutionnelle.
Anander odo projet welti gollo nugal seraji mu talkur kawral gal wajimbini sifaji didi jawta gollo goldude mawde goobo o ju inde ciude batiri didi jala yimbe le region gaji salidindi na ngatene hakilo bangi goddo dun kabaru hakitar lamu duni kunchangule lamorde de wana tan der region gaji saldi kandera lidindi fuf suni onkinaki ko wajimbina der talkur kawral gal lidi malindi nyingete sabindi yotinali adi mondi paminon e on wat goto dun faba ngotan fi der gulleji talkurundu denno dum yata tiagal kuteji suni be chalki landini wuteji gal do nugal seraji gal talkur kawral gal wajimbini lidi malindi sapete lata lidi wasundi yotinde adi mudum
be kuliti do wattu jono kaki kesi keba mali lidindi kandi sakkar no kabaru kasaraji ngori lidindi dum won balli fi be dido kaki lidindi be noddata peyi ba ko anni wattu le hena na yafa emilioji jeddi euro no be kuliti ri fa be chakko do no kasaraji ngado ji wakkati fu le lefol mayorane ogo kenya kawtal wadi do bomo ko do be gondi famminde jama wono dido kaki ngori kede kanko docteur Mohamed Kariyan o kanko on kedjado hejo golleji fedde o ne zende be noddata wetlande ko mo sifi do hen do facce tango Mohamedou Samaseku
l'outil de prédiction des
ngoddo kakol gollirgal kabaru bonandaji ndiam i wolle der burgu o matringul kumpa gila lawdi do bonandaji yo dundatul dabareji ndel farati bonandan ndiam i wolle wonande golleji diwere jamarende hono awobe durobe ma ndemobe miijoji kewdi ngoni kawrintinaadi du ngal do gollirgal iwde ande kesse en yade gollirde mawde e kanya kabaru kumpitali wattu joni o ndungul totete gollirde humaninde kabaru ndiam meji ngondi fiide dabare mudum yalla ebe natro ngol bangal jatteji mabbe pawidi do kabaru ndiam iwole yalla dun ido jatteji na ngatene hakilo ele anaji mabbe di imare amen yu fabade yargul yeso e sembingul ido golleji
organisation de renforcement de capacité
soldats e majjube wakande bonandaji ngada fode armée mali le lamu mena ko aljumar e dum altiner jabbi non de be kolliti wiide soldats en didon fu njitaama wattu jono be do didon be jottiki le lamorde mena kande be celli basu fola e mabbe sedi be kolliti wiide be tampi sanne wattu jono do be bi hono majjube heddibe kambe be andana do en hunde kede kanko no docteur Al-Hussein Ag Ali o kanko on directeur do radio to menakato radio no docteur Ada kuma sifi do hen do faccitango mumini sendebu
sorda sabe dido ngari menaka tampube e koyde be ngari yama tawe be jottike lengendi do yimbe le ton sifini be lawol menaka kabaruji kolliti wiide e moto be nati menaka mido mila nde bomboje de fusi sorda sabe majji ndeno be dido bami lawol garo menaka be ngala kabaru heddibe ko be ngari ko be jey ka menaka to
wattu jono leedele gonde leele fol G5 sahel ngel be kolliti wiido hono kabaru bonandaay di ngorile o do nokkuno do hulbini nyalawmo handen o sanne de do leedele joyfa be do Somalia be gonde wadde kawrtal mabbe le Kenya do bomo ko do faabe jewto yalla gube de cinnina e kaldal e kawral gal ne hono kaani tottirde kaborde mudu en le ngal do kawrtal balde di do no fedde no bi noddirta kabaru humininde do no kabaru fa yimbe be tete kaborde mudu en kokke golleji kanyen landini ngal do kawrtal be bi nyalawmo hande o hono gube de ngorri dun lel edindi no be bitetu de kaborde yafa fe non be kolliteri vide kede kanko no dirte de zahabi uldu sidi muhammed kanko lami dido golleji le leedi meden de ko mo sifido hen do faccitango muhammadu samaseku
aujourd'hui nous assistons
en tanki vide ddr wakati yul o la wondi humcenede hore der sifa turraji chatudi wana fe yimbele sinbe talkurdu tan mbawani muttugol ma wadugol basiji der nuku o den no yimbele wobe gontum so ni dum wuri tama hala DDR na wawi halede su hono bedo yimbe na godi be ngala e kabaru golleji talkurdu tawene be kana fe yebede den no hono jogorto den hono odo kabaru yila mu fufu e meden yotuki daltun nyande noga liru zuen du kejabe lamu be ngarta e on wattu goto dun gollude kejabe fedde amen de puddan tun golle
structure opérationnelle à ce niveau
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikira min jurni den jellul on ne le kereduji to en pudiran do bugoni do wattu jono be gonde yeltinde le hen hejoji faabe je yalla hono jamare de fu hani pikirede ton on pese de be anni wadde le ko warata ko lanni tobe o do golle yo fedde no dirta UNICEF o do gollen hani wadde ton balde joyi wuri bugune ngardan faado kuccala do ko yata yimbele noga yom dum won wuturnere holitan wede kany en gondi e wadde kawrtal muuden to kuccala tobe do yimbele be wuri le lamu kuccala kany le lamu yoroso faabe jewto wotto jono no be kaani sakiraade nyawuji nangoy ton dabaaji wakkati fuu yalla dabaaji gondi toni ana keba cialal lenni be wado golle yo fedde humnide kabar yirwere dabaaji le leedi men en di goldo famni golan haani wadde ton ko yaata yontere fe burute garanti minirem faado seguro suko jokkole goto mo dum barata duubi chapande nay holli tan wer dun itto ton jaaren diji kanyum yoli le maayo mabbe gobe noddata segu kurango idum de commune sebugu odo suko jokkole seddi be ko litti wi wakkande mo yolo ton yo lanaaji takkindirno don o daari fo diwa iwde le wota ko yana e wokka kayam de o sami le ndiyan dam so mo heddi le hen zinaram ngabe gobe tobe jehi jewtaano dido golleji nguri eden duwo yo ton bura mo ga secret bo litti de wi studio tamando wala fu ko ni faana amen ta sona ko do kabaruji di fulfude kala mo min toñi fotino ya fo min wana dum woni imade amen le nokko holli tindi wi de kabaruji di laba tan do jamar de woni fu le mali fu e mangal mo dum faama ko wonde e wadde le leti ndi yolando hebi lando renno